Westside Music Club.net. Fresh boy, J boy. Hey, what's talk to guys here? Hey. Batu abamu bali fasile, arusazi baneke koruba valela. Batu abamu bali fasile, arusazi baneke koruba valela. Obuhule bafumanea, obusholi bafumanea. Malikareke bafumanea, arusazi baneke koruba valela. Jole luna fuleshi boy, luna luela tela bosa iti. Jole luna fuleshi boy, luna luela tela bosa iti. Una kwale kwa chalala, luna luela tela bosa iti. Luna vindi fela kulu kulu kumu, molu chwela kuyembulu waki muti yomumu. Elo vaziba bateni mwakiemu, kuna molu chwela kuliaru chichise milaho. Raima mile ya mwabibere milaho, molu chwela kuyisiari milaho. Una telela fela ya balika ni miopulo, bakona kuni uisa fela teo ni mamukulo. Nekuizwe kuli mamere ya bibere milaho, isi ni kuli ulatelele ya makembo milaho. Bakona kuni kenisa mwali nzila zezi maso, inaziba ni muli munazi ya nezi ni mwushe. Fresh boy, kene mwalichi. Batu baba mubali fasile, arusazi baneke koruba valela. Obuhule bafumanea, obusholi bafumanea. Mwalikareke bafumanea, arusazi baneke koruba valela. Jole luna fuleshi boy, luna luela tela bosa iti. Jole luna fuleshi boy, luna luela tela bosa iti. Una kwale kwa chalala, luna luela tela bosa iti. Luna luwela kwa teni puwa saiti. Muka shwela kulutuwa luye mininaka kwa saiti. Elwa zibaba teni mwa sikiriti. Kono moru shwela kupatulula sikiriti. Zaluna kizaluna moru shwela kuzivulela. Luswa ni nimina baba bala bala fela. Kumu ya kaofela chuku shoku bala bala. Mwalika kaofela minase mfumanea. Luzibine kireko lukona kumibea. Mwile kwa buhule kaofela mafumane. Aposezi mwikeza nge kulimu banana. Fresh boy Morichi.
Batu baba mubali fasile, arusazi baneke koruba valela. Batu baba mubali fasile, arusazi baneke koruba valela. Obuhule bafumanea, obusholi bafumanea. Mwalikareke bafumanea, arusazi baneke koruba valela. Jole luna fuleshi boy, luna luela tela bosa iti. Jole luna fuleshi boy, luna luela tela bosa iti. Una kwale kwa chalala, luna luela tela bosa iti.
Aruzi vimi na kumuwela, kwa buhata kaniti musawela. Kwa busholi kaniti musawela, ni kwa chechi kaniti musawela. Na mikupa kaniti muchinche, zarifasi kaniti mulikete. Zarifasi zaru yembulula, zimasu ye kuzila telela.
Harikona harikuli la telela, kakuli eneta emulifasi walifula lela. Kuteleza zeba bulela balika ni ukabona. Fresh boy Moriti.
Batu babamu bali fasile, arusazi baneke koruba valela. Batu babamu bali fasile, arusazi baneke koruba valela. Obuhule bafumanea, obusholi bafumanea. Mwalikareke bafumanea, arusazi baneke koruba valela. Jole luna fuleshi boy, luna luela tela bosa iti. Jole luna fuleshi boy, luna luela tela bosa iti. Una kwale kwa chalala, luna luela tela bosa iti. Batu baba mubali fasile, arusazi baneke koruba valela. Batu baba mubali fasile, arusazi baneke koruba valela. Obuhule bafumanea, obusholi bafumanea. Mwalikareke bafumanea, arusazi baneke koruba valela. Jole luna fuleshi boy, luna luela tela bosa iti. Jole luna fuleshi boy, luna luela tela bosa iti. Una kwale kwa chalala, luna luela tela bosa iti.
Hey, imi nemu I see you, Mooney boy. Hey, yo gifty, Brinky money.
Exclusive from BarozyMusic.com.
Fresh boy Morichi.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.
Records Production.